boni motos buru nyame amara boni ka ukraine gindo mo nyame anyimeo boni mo besa benso unu bedon na la beson mosun ba bobiti asbe ma bosun na nyame ahanke yesun ngumche na egbeti asemarke biara na boni mo asben yakwai unke son alekun imangu na nyame amara mbi usukri uchi son huwa na inwa na ba maye kunson na maye kudio yekwa ye wumini ambo esa famason ke bebo adwaman na nyame amara nso uchi adwaman bo nyame abo yekoko ke na ebo adwaman afeso na fa biaye somo wasibe famason mombonu nu asibe famason owu abielike nyame abo yekoko ke na fa biarike na ewu abielike senti arko chichi bade oma eshimo kwetu watete wa nyame anyeso sɛnea mboni mu a wundu mfa ma so a meni aba ɔbɛ nkɔɔte bɛte nyamesom ma bɛkɔɔte bɛka bɛbon bɛbɔ mpae bɛyɛ asɔ no sintoreka bɛsika nyame ala yɛkɔɔ yɛbɔ fii munzuo biala no afei so bɛkɔ a bɛbon bɛdidi wɔ anyerere no ala sinti areka bɛsika nyame kuro ɔkɛ kɔɔte yɛfa nyame aten so no ɛbɔ bla kpa sinti areka ninge ntɛn kɔɔte ofi abɔ nsam sɛ bɔbla kpaɛ ka nyame bɛre yɛwɔ wundu ma nea na yɛdi fɛ